gedwa tethu ngiyamba ngedwa tethwa ka kaphandle
wesithunzi
sam yini kubani nalo bani kane ngikuzela laphi na khumbuza
kutetala
noba sele uhambile titi udlulile usobakho kodwa
uqaqamile
ndishiye ndiphupha ndiphupha ntoni ndinawe nyani nyani nyani
bona phakade
isiqimbo ngephupha lam ayo
senzile
isiqimbo sokubana